Onye nwụrụ anwụ n'elu ụwa, ụwa nke ya kwụrụ ekwo. bang.